Omubanda alopye ku police. Ze sibanga ko mukwano gwacho. Chemva na chigunjula. Kawempe teva badongo.
DJ Rank.
Sagala kumanya abagezi muliwa. Ve mukusaga abagezi muliwa. Nuno ntusa abagezi muliwa. Sibi ne bidongo byokukabira. Sagala kumanya abagezi muliwa. Ve mukusaga abagezi muliwa. Kano kabagezi bagezi boka. Sibi ne bidongo byokukabira. Wakali ebimenke ne mikwano gyabyo. Kawempe tetuwe na kazanyo tukamanyi. Ogambo limuniga na ye wanyereka. Lipanda tukuba tuliba biso bisala. Omubando wadala
genze
gobanga totambala
genze
hakuchima nejosula
genze
weita mubandanga wasitama byemwe pakira mukayumba
genze
talumba tamulumba
genze
oya kuitisa polisi
genze
tuja pamala kechibuli chakakola kira babulire bichi byetukola bwetukusala kebiviri tubisalako muli babanda nabatinga temuwera bukonde bwe mukasukanga tebunoga chibijigiri kweva ku bantu mukuba basawa mateka ne mumenya nali nchikute wanatende munenya singa mwande kakale jagala kumanya abagezi muliwa tuve mukusaga abagezi muliwa nuno ntusa abagezi muliwa
sibi ne bidongo byokukabira
jagala kumanya abagezi muliwa tuve mukusaga abagezi muliwa kano kabagezi bagezi boka
sibi ne bidongo byokukabira
Pera ne pepper spray bulirondaba Ogenda kwetaga polisi bulirondaba Ogwali guzikide muza ruacho kukuma Olipira ne chagula nyingo olifala Chikazi kweye ne sawo jimanyi Palazzo bone lyrical from another planet These niggas so broken even allergic to money You punks just started what you punks can't finish Alemera mukubo ngofuke kubo Tula gaya mudogo funga mudomo Buneru zira ya sulanga kudobo Butu wajifungula ya sula mukabadia Chivi jigiri kweva kubantu Mukuba basa wa mateka ne mumenya Nalinti kute wanatene munenya Singa mwande kakale Jagala kumanya abagezi muliwa Tuve mukusaga abagezi muliwa Nuno ntusa abagezi muliwa
Sibi ne bidongo byokukabira
Jagala kumanya abagezi muliwa Tuve mukusaga abagezi muliwa Nuno ntusa abagezi muliwa
Sibi ne bidongo byokukabira
Baya babazi wangu wakasuka ya mayini Abali no wansi Azi wangu wakasuka ya mayini Kati Eh, I'll talk about it.